usiwe na shaka, mimi niko kitakachotokea nitakusaidia. Matatizo ni ya kila mtu, haya kuarifu yanapokujia, yanapotokea nitakusaidia. Yaliponipata wengi walicheka sana, kwangu mimi naona ni kawaida. Ndugu yangu mimi,